VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 25-31 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata agayyaa 19 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 13 bara 2008 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Namni kamiyyuu yaadasaa karaa nagaan ibsuusaaf ajjeefamuun qabu jedhu Itoophiyaatti daayireektarri USAID Leslie Reed mataa oduu har'aati attam jirtu. Kan oduu isinii dhiyeessu waan jaallannee gammadaati.
As Washington DC'f magaalaalee kabiroo hedduu keessatti immoo gocha ajjeechaaf dhiittaa mirga dhala namaa mootummaan Itoophiyaa geggeessaa jira jedhan balaaleffachuudhaan namoonni hedduun dhalattoonni Oromoof ka biyya Itoophiyaa keessa jiran kabiroon hiriira geggeessaa jiru yeroo keenya irra hedduusaa oduudha booda jechuudha. Kanaaf kenninee jirra ibsa gulaalaa imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuus ni dhiyeessina waa'ee baqattoota ilaalchisee badhaasa Itoophiyaaf kennametti fuuleffata. Qophiilee keenya maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma balleen soduutiif gara jaallanneetti.
Namni kamiyyuu yaadasaa karaa nagaan ibsuusaaf ajjeefamuun qabu jechuudhaan Itoophiyaatti daayireektarri USAID Leslie Reed ibsaniiru. Mootummaa fi kanneen waltajjiitti ba'anii dubbachuudhaaf karaa nagaa akka barbaachuu qabanis gaafatanii jiran. Sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID'iif daayireektara akka ta'an Leslie Reed haala Oromiyaa fi bulchiinsa Amaaraa keessa kan ilaaleen kana dubbatan kanas ayyaana sadarkaa addunyaa Finfinnee keessatti kabajame irratti ture. Guyyaa namooma ka sadarkaa addunyaatti kabajamu san hoteela ilillii keessatti kabajame kanarratti kan kana dubbatan.
Today we also remind ourselves that whatever nation, whatever faith,
biyya kamiin irraayyuu amantii kamiin irraayyuu dudduubbee adda addaa irraa dhufnus waa'ee namummaa irratti waan qooddannu akka qabnu har'a of yaadachiisuu qabnaa jedhan. Mata dureen baranaa namummaa tokko ka jedhu itti gaafatama tokko ka jedhu waan walii wajjin qabnu irratti walitti nu fidaa jedhaniiru. Kunis walii keenya akka wal barbaannu, kanneen deeggarsa fedhan akka gargaaru, walii keenya akka wal dhaggeeffannu jechuudha jedhani yaada wal dhaggeeffachuu jedhu kanarraa ka'uudhaan waa'ee hiriira mormii Itoophiyaa iddoo adda addaatti gaggeeffame kaasani.
We've seen in recent weeks that people here in Ethiopia want to be heard.
Torbanneen dhiyeenya kanaa keessa uummanni Itoophiyaa keessaa sagaleen isaa akka dhaga'amu ka fedhu ta'uu argineerra. Kanneen mootummaa keessaas ta'e kanneen daandilee irratti hiriiran walitti dubbachuu akkasumas wal dhaggeeffachuudhaaf karaa nagaan barbaachuu qabu jedhaniiru. Namni karaa nagaan sagalee isaa dhageessisuu isaan gonkumaa ajjeefamuun qabus jedhaniiru. Bulchiinsota naannoo tokko tokko kanneen Itoophiyaa keessatti mootummaa mormuun sojii gaggeeffamu keessaa tokko tokko sababaa walitti bu'iinsa uumamuun balaa ga'u waan maluuf jecha ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan isaaf akeekkachiisa baasee jira. Tajaajilli bilbilaaf kan intarneetii Itoophiyaa keessaa addaan citun lammiiwwan Ameerikaa biyyattii keessa jiran waliin quunnamtii jiru danquusaa Finfinnee kan jiru embasiin Ameerikaa hubachiiseera jedha ibsi ba'e kun. Akeekkachiisi kunis haga baatii amajjii bara 2017 yookaan baatii 4tti hojiirra kan oolu ta'uun ibsameera. Baatii sadaasa waggaa darbee kaasee keessumaa Oromiyaa keessatti achiis bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hiriirri mormii gaggeeffaman humnootiin nagaa eegsisan kan mootummaa fi mormitoota gidduutti walitti bu'iinsa uumamuusaa ibsi kun tuqee mormiin kunis itti fufuu fi babal'achuu akka danda'u hubachiiseera. Kanaaf jecha lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiran of eeggannoo akka godhan, nageenya isaanii akka eegan, akkasumas bakka hiriirri mormiitti gaggeeffamuu fi iddoo uummanni heddumina walitti qabame irraa of dhorkuu akka qaban gorsee jira. Duula filannoo kaadhimamaan paartii rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp gaggeessaniif dura taa'aa akka ta'an Pool Manafoort aangoo isaanii gadhiisuu ibsi har'a ba'ee beeksisee jira. Tiraamp torban kana nama duula filmaataa kana hoogganu haaraa eegamuu danda'as qoodi Manafort gadadeemaa dhufe. Kunis sagalee ummataa kan Trump argatan gadadeemaa dhufu hoogganoonni paartii Rippaabilikaanotaa akka malee ega yaaddessee booda. Manafort pirezidaantii Ukraine duraanii karaashaa deeggaran Viktor Yanukovych wajjin hojjechuu isaaniitiif sabaa himaa qalbii harkisee ture. Kunis pirezidaanticharraa dolaara miliyoona hedduu icitiin fudhatu kan jedhutu yoo ta'u, Manafort garuu waan galmeerra jiruun ala horii dheedhii fudhadheen qabu jechuun haalan. Manafort fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisuuf waraqaa galfachuu isaaniif Tiraampis simachuu isaanii paartichi ibseera. Dorgommii daakaa bishaanii olompikaa irratti kan hirmaate lammiin Ameerikaa Raayaan Loktariyoo keessatti saamisiin irratti gaggeeffame jechuun amala agarsiiseef tiwutarii irratti ibsa baaseen dhiifama gaafatee jira. Amala dhuma torban darbee agarsiiseef of eeggannoo barbaachisu gochuu hafuu koof akkasumas waan isaan irra ga'e kan ilaaleen haalatti ibsa ilaalchisee addunyaa atileetota abjuu isaanii fiixaan baasuuf Riyoo keessatti tattaafatan irratti qiyyaafata ture waanan jal'iseef jedhee dhiifama gaafateera. Garuu guyyaa saamamne jedhe sana wanta ta'ee darbe hin ibsine. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets kanneen Iraan keessatti dhamanii jiran gadhiisisuudhaaf kan oolu dolaara miliyoona 400 kennamuusaaf rippaabilikaanonni bulchiisa pireezidaant Baraak Obaamaa qeeqaa jiru. Afaan yaa'in mana marii Yuunaayitid Isteets Pool Raayaan ibsa baasaniin pireezidaant Obaamaaf bulchiisi isaanii erga baatii amajjii darbee as nu dogoggorsaa jiru jedhan. Kana malees waan hojjetame maraaf karoora balaa'amaa qopheessan pireezidaantichi lammiiwwan Ameerikaaf ibsuu qabu jedhu. Paartii Rippaabilikaanotaarraa pireezidaantummaaf kan dorgoman Doonaald Tiraamp horii kana duraan gumaa kan baafame miti jechuun pireezidaant Obaamaan dubbachuu isaaniif isaan sobduudha jedhanii turan. Lammii Jamaayikaa akka ta'eef dorgommii fiigichaa gabaabaa irratti kan hirmaatu Usain Bolt kaleessa galgala fiigichaa fageenya meetira 200 injifatee madaala warqee argatee jira. Bolt egaa injifatee booda akka dubbatetti badhaasa argateen gammaduu isaaf garuu yeroo itti fixe sana kana caalaatti fooyyessuu ituu hin danda'ate hawwiisaa ta'uu dubbate. Bolt guyyaa lama booda umriin isaa 30 guutiin dura jimaatarraa fiigicha riilee yookaan wal harkaa fuudhanii meetira 400 garee isaa kan ta'e kan atileetota Jamaayikaa gidduu 4 gidduutti meetira 100 fiigan dorgomuuf jira. Ameerikaan kaleessa warqee 4 kan argatte yoo ta'u Joordaan, Biraaziil, Chaayinaa, Biriteen kaleessa madaala warqee argataniiru. Gareen kubbaa miillaa kan dubartootaa Jarmaniif Siwiidin har'a warqee argachuuf jecha taphachuuf jiru. Medaala hedduu qabaachuu Yuunaayitid Isteets iddoo duraa qabattee jirti. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya Norweeyiif as Yuunaayitid Isteets Waashingteen Diisii dabalee magaalaalee biyyoota addunyaa keessatti Oromoonniif lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa keessa jiraatan ajjeechaaf dhiittaa mirga dhala namaa hamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti geggeessamaa jira jedhan balaaleffachuudhaan hiriira mormii ba'anii oolan as Waashingteen Diisii Waayit Haawus irraa jalqabee aga ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets fuulduraatti geggeessame. Hiriirri kan Waashingteen Diisii keessatti geggeessame jechuudha. Soraan hiriiricha hordofuuf achitti argamee jira. Amma daandii telefoonaarra jira. Sora, mee walumaa galatti hiriirarraa kanatti keessatti argamte maal fakkaata?
Hiriirarraa kan gabaasuuf deeme namoo akkuma reefuulaatiin jettee Waayit Haawus yookaan bulchiinsa pirezidaant mootummaa Ameerikaati jalqabee Waayit Haawusiitti jalqabee jechuun aga ministeera hajaa alaa Ameerikaa deemanii warri walitti dhufu kunniin kan seet gargaaraa yookaan godina Ameerikaa gargaaraa keessa walitti dhufee Waashingtan Diisii, Virjiiniyaa fi Meeriilaand keessa walitti dhufanii kan Niiw Yoorki dhufellee arge, kan Naashviillee dhufe nama gargaaraatti dhufu arge, kan Filaadelfiyaa dhufellee arge. Jaree kun turte yaadii isaanii tokkotti warri jechuu jiru Oromiyaa keessatti, Itoophiyaa keessatti nami ijjeesuu na dhaabbatu, walitti qabanii nami dhuun na dhaabbatu, as buutee nama nam dhabsiisuu na dhaabbatu jedhaniitiin ministeera hajaa alaa Ameerikaa dura dhufaniitiin dubbatanii xalayaa isaaniillee asitti galfatanii karaa dheeraa dhufaniitiin as gahanii jechuu gabaabumatti yoo ilaalle namu barreeffam gargaraa harkaa qaba. Kaan ebeluu na hiikamuu jechuun nama hiikamuu malee walumaa galattuu hidhamtootii manidhaa jira na hiikamanii jecha dhaadannoo gargaraa dhageessisa as dhufanii minister haja ala america du sanjechu asidu fane jenna namo alaya isani galfatani sunin duratammo nami gargara kanu dubbe finelle facebook ke nalle argu dandetani wanti san guddon jedani jechana dabatu ethiopia ke sa seria kabajamu barata oromo hidun jeesun ko nambulo oromo hidun jeesun adabatu jecha foto gargara wan hedu arka kabatani ani
gabas me bal fakata e gara sanati debi udura namna gam bayina qaba namoni kararayan yero heddu yero irreddu matu karan nicufama polisoni karabanani white house if ministry di mala united states giddu banagodu arramaltu mulata ture gamasana
akara akkum herir namiya dufuna kuma akumbetu akumre fullejette kara incufama polisitu duria polisi yo duria namo kara gartisa kara kambajecha motorcycle ifo kanmo dogdokko es makina anduriani nam heddu jechu dandene white house jalqabani agar ma kadufan kan jiddu tidabalama nam heddu heddu jechu dandene nami hagami yo jennu heddu polisi ragabas kan arganna polisi len unjetetti nami heddu 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 nisani tika nukum kamnu namo
me namo ta sofsiste qabda sora
namo heddu asofsiisa gubuddan facebook ralle ka dubbe sene nin jira ne jare kunani jare an dubbe se kunaga akkan jada kana jaga sane
makanko balai la mayon anjani philadelphia ranu
makanko napoli feran anjani ben salem festival ranu fe
makanki aptamud goti executive director oromo community ti virginia ranu fe
me mali fasudufta mali fasudufta le sirajal kaba philadelphia dufte mali fudufte me awan dufte kwa basinate
wantina sirata argame sochibiya ke sammatoromo mirgasa kabachifa chura abgochajiru ratti motuma woyane mo dinummaran sabakenya ratte be sabakenya la faradu guguf sanigochajiru kana yetasabakenya biyake sajiru sana sabakana bakabune sagale sane worabiye bakke jiran motumo dagamto man aske sajiran itti himuraf motuma america akani galgas sana radabuf motuma america gaba chura bina sitarga
ega aniskanan lufi morbiko motuma woyane bqabu ibsu dafi asarran kana femmo motuman america motuma ethiopia ka gargar sada bufi ibaratti gochuda afikani kesuma asarat argamechu ergan gudona tasarata barfachu ferman ergan gudona barochu barbari motuman america gargar sa qarshi sato gargar sa politikachu da motuma ayani da fakka kenu dabu international sanction yogiyo tadaddara yojwali galani gargarani kanin fadingo
asirti kanan argame sababi inni guddaan yeroo amma kanatti biyya keenya keessatti keessumaayyuu oromiyaa keessatti namoonni nagaa kan hin hidhanne mootummaadhaan ajjeefamaa jiru naannoo isaan irratti qe'ee isaan irratti amma ammaatti ji'a sagulan darban kana keessa namoota gara 600 ta'ettu akka gabaasa dhaabbilee mirga dhala namaa falmanitti ajjeefameera namoonni kuni namoota nagaa namoota hidhannoo hin qabne eenyummaa isaaniitiif jecha ajjeefamaa jiru ba'anii karaa nagaatiin mirga abbaa biyyummaa waan gaafachaa jiraniif ajjeefamaa jiru nuyi asitti kan argamnee fi saba keenyaa biyya jiruu fi akka sagalee taanuu fi mootummaan ameerikaa qoqqobbii barbaachisu tarkaanfii barbaachisu mootummaa kanatti akka fudhatuu fi gargaarsa karaa lolaa karaa dipiloomaasii akkasumas karaa adda addaa akka mootummaa kanarraa dhaabu gaafachuuf as jirra jechuudha.
Namni as dhufu kun Washington DC keessa dhufu moo eessa walitti dhufu?
Namoonni naannoo kanatti argaman isteetota adda addaa kan North East keessaas Midwest irraas iddoo fagoo irraas kan dhufan jiru gara isteeta 10 oliitti dhufe namni akkuma asitti argaa jirtu baay'eedha. Tennessee irraas kan dhufan jiru, New York irraa kan dhufan jiru, Pennsylvania, Virginia, Maryland, DC iddoo fagoo irraa namni walitti dhufe jechuudha. Walgahii Oromo Community Organization fi Okaanaan yookaan waldaan hawaasota Oromoo kaaba Ameerikaa qindeessa irratti argamuudhaaf.
Philadelphia irraa nama gammadu.
Philadelphia sababni Philadelphia irraa gaafa iddoo Ben Salem jedhu irraan dhufe garuu komunitiin Oromiyaa kan Pennsylvania jiru walumatti qabamnee dhufne jechuudha.
Ijoolleen hariyaa keetii san namaa hagamee dhufe waan akka hawaasa wal dubbataniif ammoo.
Akka hawaasaatti nutti himamee namooti baay'een argamanii jiru. Kanarratti nutti dargaggoota akka keenyaa biyya keessaa uummata isaaniitiif qabsaa jiraniif harka kootti ergaa kan hin naamuufi barbaaduuf jabaadhaa. Bilisummaan urgaa'eeraa waan qabdan gadi niisinaa isin bira jirra dursa wanti isin gochuu qabdan jiree yaaduanii isin warri lammii keessan irratti kaatan warri loltoota mootummaa taatanii jirtan gara saba keessanii goraa utuu yeroon isin ittiin darbin yeroo ammas qabdu gara saba keessanii dhaabbadhaan jiree ergaa dabarsaaf.
Birqee Angasaan jedhama.
Kuzanii Jalata.
Leellisaan jedhama.
Eessa dhufte asirra jalqabaa eessa dhufte maaliif dhufte?
Naannoo Diisiin jiraadha kan hin dhufee fi. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo uummata saba biraallee uummata saba Amaaraa uummata saba Saawuzii warraa Kambaataa Sidaamaa waan ajjeesaa jiruuf wanta gaaffii mirgaa gaafataniif gaaffii mirgaa gaaffii konstituushiniin raggaafamame waan ta'eef kan akka eeyyamee fi ajjeesuu akka dhaabu gaafachuuf hin dhufu.
Kulani, you from New York and tell me how many of you from New York and what brings you here?
I don't know exactly how many, but there are a lot of people from everywhere that are coming to show support and solidarity with Oromo protests. We're here to pressure the State Department, to pressure the White House to stop financing and funding the Ethiopian government. The Ethiopian government, as we all know, is in it just massacring innocent Oromo protesters. They've been doing that for 9 months and also before that for many years.
Birkeyatille Washington DC dufen anjete me wants with natimi isanamagam awasa Washington DC ke sanami dufisanamagam
kanin dufefi motuma Ethiopia saba Oromo lafarra duguge belle sudaf sanyi dugugaratti hirire jirun marmu dafan dufe mita saba ollaranille ga ajira kanaf odin motuma kono jecha jiru sirrimiti saba kenyarra haka u hojjan sanjada ajjecha na dabbatu saba kenyarra sanyi duguga na dabbatu njada tini morma yada kanan
motumban America kinni mal gol barbada barumsan ke tele menatime barumsa ka PhD baratte natimte sunindura tammo motumban America malak godu fasdo
motumman America kuma bekamu deggara motumma Ethiopia isa to koffa ke satargama kanaf motumman America kuni iba motumma Ethiopia rat gochu danda ajjecha ilmanama iba mergana mumma abu qaba deggarsa humni United States Human Rights Watch or Human Rights Council waamicha Ethiopia have got wanta ajjecha kana akka investigate gochu motumman America de deggaru qaba kana gafanna akani independent body investigation aka ummata kana kan fite ummata Ethiopia kan fite motumma Ethiopia TPLF in degaramu wanta efi sanad ake aka investigate go gafanna motumma America moyu humna iba ratgochu qab kana gochu qab yenne gafanna
motumma America aga misan daga ujirsit fakkata
motumma America nu aga hinjir yero baye kan isan basani statementi addada baye lafa kantai waye mirga namumma waye sabumma wanta dagefata jiran infakkatu garu gara fundurati motumman America hariro gari ummata Oromo wajin qabachu yo barbade ummata Ethiopia wajin hariro gari qabachu yo barbade ummata dagefate motumma isana jesa jiru humna qawen humna torturing humna hidan humna biyara kasun kan ummata safita jiru ummata Ethiopia balalifachu qaba ibba gudde latti gochu qaba jetne abdan
aye guddo sangalate fadda garu jite sanide biya guddo sangalate fadda nami hedunamma gara asite department kana mo minister haja ala ya ujirani rakini sani achitti machu fi ujirani kana fu facebook ke nalala kobetena ra chakasu dande tanena guddo sangalate fanna
sora me otun de min dura wati gafachun feda irirtonni tala angota america ti galfatani jiru jette jirta bakkobota ke sakan dabate san dagge fata jira wan argite ojirad
yo heddu enu mutakatanelle kan gadbaye lala kan ammo gawuti o kan ammo fodda gubban lala kan ammo polisi len naga e ganelle mirgabita jajane tin lala ni namar tala ya dufete ni isan rafuri akat gafaram toti hawa soromo len namir kale sanelle tanelle na chumjira nama andrea doni tedani isine itigafatam tu dame africa jechu minister haja ala america ke set itigafatam tu dame africa ti wor desk jeda kana fu itigafatam tu nami isane rafu de tana wanti isine jaranjette wali sanutim tan dagenne itigafatam tu tawas romot injechu gufne sene ode fanna wadirgeni sanitimna jedani tinitimani durani sangafatani durana mo akari sanin jedani sene rafu dani sanit debiu jede gafade jennan enit debiani wajiri sanin nyamani kuno beksisa lebafne kuno akekachisa lebafne jedani waraqat barresan wagarsisani gabas bagara garar labasne jedani wagarsisani jedani kanafu yakasani dufanille rafudan lenamo
haye galato miga sora kanarra gamaketin kanman tumurra gamabratti debina nagatti
naga wagahsa
haye irida kabronille gegge famejira dagge fatota kenya toronto ke setti gegge same kindeso take sa tokko tujubendu bistejirti obeksisu danjal kabu kindesan kun Stop killing Oromo students. Stop the terrorism. Dagefatu ta kenya ifama adanno sanit kanamma daga majiru gara qindesetwa tatten singesa maka sani ibsu anjel qabu.
Amakanko Abdulhamid Muhammadi amma magala Toronto naannoo Queens Parkitti hiriira nagaa baanee jirra. Ani durataa hawaasa Oromoo Kanadaa kan magaalaa Torontooti.
Obbo Abdul Hamid, kaayyoon hiriira kanaa yookaan qabiyyeen hiriira kanaa maali?
Kaayyoon hiriira kanaa kan duraa warra biyya keenya keessatti mootummaan wayyaanee fixaa jirtu dargaggoota kanaa addunyaan akka hubattu garuu lammaffaa humna isaan gargaartu nama nutumsu isaanitti iyyachuu yaarraan tana as ba'a asin baane hiriira kana kan goone.
Hiriira kana waajjira mootummaa fuullee moo eessatti kan isin hiriira kana baatan?
Amma bakki itti baane magaalaa Torontoo walakkaa magaalaa keessa naannoon itti baane kun mootummaa Ontaariyooti lookaal mootummaa lookaalii fi achi baane achi jira jechuu ammallee.
Xalayaa qopheeffattan qabduu waan itti kennitan namni gadi ba'ees hin dubbise jira?
Haga ammaan tanaa hin baane maaliif sa'a 11tti jalqabee akka lakkoofsa sa'a Torontootti xalayaas ni qabnaa xalayaas kan nuuf deemnaa akkasitti gaa suni jira jechuu amma.
Mootummaan Kaanaadaa hiriira kana hin gaggeessitan sagalee keessan dhaga'ee maal nu godha jettanii eegdu?
Inni guddaan gaa inni beekamuu qabu warri mootummaa wayyaanee faashinii ta'an warri gargaaraa jiru qabeenyaanis. Waan adda addaatiinis warra mootummaa Kanadaati isaan gargaarsaanii kana akka dhaaban mootummaan sun akka argitee ajjeecha ilmaan Oromoo irratti hojjechaa jirtu kana akka dhaabdu dhiibbaa irratti godhaa jirra. Gaa haga ammaan sanaa wanni hojiidhaan isaanirra agarra hin jiru garuu dhiibbaa itti godhaa jirra.
Hiriira kana irratti namoota eessa eessaa dhufanti irratti argama hagam ta'u?
Hiriira kanatti akkuma beektu magaalaan Torontoo magaalaa guddoodha akkasuma. Warra otoo irraa kiiloomeetirii 500-600 lakkaa'amu warra deemee dhufee jira. Warra Windsor irraa dhufee jira. Sa'aatii 4 makiinaan deemanii. Warri Waterloo irraa dhufee jira. Warri ammaas Kitchenerii fi Waterloo naannoo sun Whitby haga Oshawa irraa karaa sa'aa 1 deemsu achirraa dhufanii jechuudha. Kun isaan yoo xiqqaate nama 500 ni ta'a namni ammaan tanaas hiriira ba'e.
Ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Gaarii gaa isinillee hiriira kana nu kan nu keessaniif baay'ee galatooma nagaan jiraadha.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ol ta'ee jira. Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:00 gara 2:54 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophiitaa nutti ce'uu keenya dura wallee Steve Wonder durii kanan sinafeera Higher Ground jedha kuno. Stevie Wonder wale saati guddan galatom sadda kada gaji tar radio sagale america saganta fan romoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calakisu sinif esina
ethiopia ambassador tin america patricia haslag hagaye 19 barakuma lama fudaja finfinne ke sat sirna mallatte famirat targamudan bada sagar gar samallaqa julia taft fund jedamuf በቀጥታ ኦል ኮሬ በራርሳ ሰደርካ አዱኛፍ ከነን ይጅራን ሞቱማን ዩናይትድ ስቴትስ ሞቱማ ቢየቲ ጃርሞሊ ሰደርካ አዱኛ አቦሊ ከሞቱማ ህንታይን ከነከ አይአርሲ ወሊን ምቹማ ኡሙዳን ቢየ ኢትዮጵያ አፍሪካ ከሳ በቀጥታ ሄዱ ከሱሜሲቱ ደገሩት ከገመዱ ተኡቤክስ ሰጅራ ኢትዮጵያን በቀጥታ ከሱሜሱ ከሰት ቆደ ኢጆ ቀባቹ ሸቤክሱን ከምበርባች ሰፍ ቢየቲን ቢዮተ ቶርባ ከነንጉሚ ፕሬዝዳንት ኦባማ ከድመ በቀጥቶታ ፉልባና ዲግደም እና ጉሚን ወሊገላ ካንተኩማ ሞቱ ሞታ ገገፈሙት ቢዮታ ጉሚ ከና ገርጋሩን ቆጴሰን ከሳ ተኮዋንታ ተፍጀቻ ቢዮን ጉሚ ሰና ገርጋሩን ቆጴሰን ሐዋሲ አዱኛ በቀጥቶታ ደገሩፍ ደረን ሆጀቾ ከቀቡ ሁበታኒሩ በቀጥቶን ለኮብሲሳኒ ሄዱተ ነገኝ አመንሲሳ በርባጭ ኢመለሶዳችሳ ገገሱ ሄዱንስ ቢየከሰ ቁበታን ከሰት ዳሃታ ፖለቲካ ጋፈታኒ የሮድ ኤራፍ ኤገቱ አጭትስ ገርጋርስ ሳን አርጋታን ሙርታዳ ደለጋፍ በርኖኒ በከንጅር ጅራቹፍ ድርቀሙ ረኮም ቢየሳኒ ከሳ አመጥ ሙሮ አርጋቱት አከሲንጅራቱ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያፍ ቢዮተ ጉሚ ከነከስመ ሰንደበለቴ ቢዮን ምሴንሰ ተኩማ ሞቱ ሞታ ታን ተታፊ ከነተ መከሙን ረኮ ከና አዱኛት በክስሱፍ ሙርቴሳ ተኡ ኢተማና በረኩማ ለማፍኩል አሸንከስ ዋጅር ሚኒስትሪ አላ ከን ኢሞቲ ባይ ኢነለኮብሰ ኡመታ በቀጥቶታፍ ኮዱ ገልቶታ ገርጋርስ በቀጥቶታ ኢትዮጵያ ከሳፍ ካን ኦሉ ዶላር ሚሊዮን 80 ለመከን ጉማች እናተው ወጋ ከነ ሃንጋርአት ዶላር ሚሊዮን ጃተሚ ጃ ከነጅራ ሚኒስትሪን ኢማላ አሜሪካ ኮሬን በራርሳ በዳስ ጁሊያ ታፍት ፈንድ አዋርድ ጀደም ከን ኢትዮጵያ ከሳ አርገቹ ሳት ገመደጅራ በዳስ ዶላር ኩመዲግ ደሚሻኒ በቀጥቶታ ኩመዲግ ደሚ ተኮ ኦልታን ረሄዱን ሱዳን ክባፍ ሱዳን ራታ አንፍ ሞራ በቀጥቶታ ጾሬፍ ሸርኮሌ ከሰጅራኒፍ ቢሻን ቁልቁሉ አከሱመስ ቁልቁልነና ነፎ ኢየሱስ ኦላ ሞቱማን ዩናይትድ ስቴትስ አይአርሲ አቦሊ ከሞቱማን ተኢኒፍ ከብሮ አከሱመስ ምቾተ ሰደርካ ዱኛ ወሊን ተውዳን በቀጥቶታ ኢትዮጵያ ከሳ ደግሩ ኢትፉፋ ጀቹዳን ኩላላን ሀርራ ያደሳ ጥሙራ
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata united states calakisu ture
radio sagale america galgala kesa salama walakka jalqabe agasa saditti meter bandi kuda sagal yokan kilohertz kun kuda shenif bijaf soddo marat meter bandi digdemi lama yokan kilohertz kun kuda sadif basaddeti bijata marat akkasmas meter bandi digdemi shen yokan kilohertz kun kuda lama fafurtama kun kuda lama saddetama kun kuda lama dibatokko fafurtama marat ውጣታ አገጅማታት ኮፒያ ፋኖ ሮሞት እንደበርስ አከኑ ማራውታ ኮፒ ወርቲ ወልት ለብና ነጋት ቡላ ውጣታ ወልት ለብና ጀቹ ከያ ደገ ፈቶ ተገኛ ዲፋማ ውጣታ ወልት ለብና ነጋት ቡላ አመሰገንታ ፋና ማራቱት ትፉፋ